Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungolwesibili umhlaka 19 July. Sisaqhubeka nokucijana ngokonga nokukhulisa umnotho. Namhlanje sibheka enye yezindlela ezisizayo ukuvikela umcebo wakho nezikusiza usaphila futhi nezisiza abathandiweyo bakho ngisho ungasekho emhlabeni, i-trust account. Ukhona ungodwethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ngokubingelele bese ngibingelela kakhulu ababukeli nabalaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, ibaluleke ngani i-trust account?
I-trust account sekuyindlela yokuhlukanisa izinto zakho oyosebenzele kanzima ey'ntweni ey'suke ey'thinta wena personal. Uzokubuza omunye ukuthi kanjani. Ake sibheke kanje, ake sithi mhlawumbe abantu bashade 10 years ago, bashade in commutual of property, izinto ey'ningi bayibhalisa ngabo. Uma bedlule emhlabeni noma bedivorce, umthetho uthi konke lokho abasuke benako kuhlukaniswa kube u-50-50. Kodwa uma kuthiwa khona i-trust, lezo zinto suke zingabizi bona directly, suke ibiza i-trust. Uma kuthiwa bayadlula emhlabeni, ama-beneficiaries as pay trust kuyishona, noma i-trust property act, kuyi-court control act, okuyona esichazelayo ethi uyakwazi ukucreate a separate entity which is not a business, which is not into engakwazi ukuthi uyihlanganise nezinye izinto, ezokwazi nayo ukuthi ibe umuntu in the sense that it can sue, it can own property, it can sell property, iyakwazi nokuthi ibambe ama-investment. So abantu abaningi bake bathi cha, ayi, ngenxa yokuthi ngashade ngale ndlela engishade ngayo, noma mhlawumbe ngifuna ukuthi ngiprotect, noma ngikwazi ukuvikela umsebenzi wami noma iy'mpahla zami esengiyisebenzele kanzima, ake ngiyokwakha i-trust lapha ngisebenzisa le mthetho kuthiwa i-Trust Property Control Act, la khona izokwazi khona ukuthi iy'mele yodwa mina, either ngibe i-beneficiary noma ngibe umuntu ekuthiwa i-trustee. Uyakwazi futhi nakhona uphinde ube i-trustee ne-beneficiary ngokunjalo. Ama-results alabo azobe sichaza ukuthi uma kuthiwa ngiyasukusha ibhizinisi lami, ngeke uzokwazi ukuthatha into ekhona lapha kwi-trust. Uma kuthiwa ngiyadivorce, angikwazi ukuthatha into ekhona lapha kwi-trust. Uma kuthiwa mhlampe ngiyideclare as umuntu o-bankrupt, uma ungasanayo imali, awukwazi ukuthatha lapha kwi-trust. Yonke into uzobe uyithatha yami kuphela. So iyona ndlela yokubiyela kahle umsebenzi wakho noma umcebo wakho osuke usuwutholile, ukuze ukwazi ukuthi uma kuthiwa noma yisiphi isimo esenzakalayo, wona ungathinteki, uthinteke wena kuphela.
Kungabe njengoba uchaza kuyindlela nje kuphela yokuthi uvikele umcebo wakho ney'mpahla osuke usunazo, noma kungabe ezinye zey'ndlela futhi abantu abayisebenzisayo ukuthi bafihle iy'mpahla njengakubaqoqi bentela? Ithini umthetho wentela uma ngabe kuthiwa une-trust?
Umthetho wentela ithi nayo i-trust iyatekswa. Itekswa at a rate which is much higher than le business ne-tekswa thina as human beings noma as abantu. Yona bese itekswa kakhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi uhulumeni wesuke understand ukuthi cha, akuyena phela ngubani umuntu ongavele asukela enze i-trust nje. Usukazi ukuthi ukwenzelani lokho, futhi usuke nomcebo uthanda ukuthi ube umgudlwane. So mozoyenza with the purpose noma injongo yokuthi cha, wena ufuna ukuthi kube khona imali ongayikhokhi for intela, ayi, amathuba lokho azoba mancane ngaphandle uma uzoyisebenzisa ngendlela ethanda ukuthi ibe innovative. And then bese kuyabonakala ukuthi khona nama-savings ongakwazi ukuthi uwenze khona. Baze bathi uma bekhuluma bakaSARS bathi there's a difference between tax avoidance ne tax evasion. Tax avoidance kuwukuthi usebenzisa indlela ey'thanda ukuthi zibe innovative noma indlela e-right ezinobuchule ukuthi ungayikhokhi into eleningi. And then le tax evasion la suke usubaleka khona ukuthi awufuni ukuyikhokha kwanhlobo intela, ufuna nje wena ukuthi imali yakho engenayo kube yakho kuphela. So i-trust ngesinye isikhathi depending ukuthi usuke uyenze kahle yini, iyakwazi ukuthi ukwenza ama-results la uzokwehlisa khona inani lemali oyikhokhayo for intela yakho, but akwazi ukwenza ukuthi igcine intela ungayikhokheli khona.
Ngobani ongabaqoka ukuthi babe ngama-trustees futhi yini umsebenzi wama-trustees?
Umsebenzi wama-trustees baphenduka izandla nomlomo nengqondo ye-trust isuke sikhona. So kubalulekile kokuqala ukuthi uthathe abantu abathembile, abantu ozokwazi ukuthi basebenze in the best interest of your trust yakho esuke ikhona. Okwesibili, asingashashani phela ngabangani ngoba fanele uthathe ama-skills okuyiwona azokusiza la nge-trust osuke ubhekane nayo. Asikhumbule i-trust once yaba ne-property, yaba nama-shares endaweni thizeni, noma yaba yi-partner, noma yaba yi-shareholder endaweni thizeni. Kuse sekudingeka abantu abayaziyo indastry ukuthi usebenza kanjani, abazi ukuthi amabhizinisi uma kuthiwa ayasebenza, yiphi indlela izinto efanele zenzeke kuyona, i-performance yawo siyimaneja kanjani. Uma sekuthiwa khona imali esiyikhokhiwe, ama-dividends for example, siwakhipha kanjani, sikhokhela abani, senzeni. nokubaleka kakhulu ukuthi sazi nokuthi even nentela kufanele ikhokhwe at the end of the day. So fanele kuba abantu abazoba neskill, abantu abazo understand ukuthi they are doing all of this for the sole benefit of ama beneficiaries akho, bayazi ukuthi injongo yakho ngesikhathi wakha le trust kwakuyiyani, kube nabantu futhi abazokwazi ukuthi balalele. Gada ke futhi i-Trust Control Control Act yasho ukuthi mangabe kuwumuntu o-insolvent noma kwaya ngaphambilini inkantolo wathi cha mina sengiyahluleka ukumanage indaba zami zey'mali, ngicela wena inkantolo uthathe over, ngeke uzukwazi. Uma umuntu uthole ukuthi i-criminal record yakho noma usuthi okushasana kancane nezomthetho kwathi ukuba nzinyana to such an extent ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi waboshwa as an option of fine, nakhona futhi uzoba nenkinga uma sekusukuthi ufuna ukukhombisa ukuthi ube trust. Uma kuwumuntu ube trusting, uma umuntu who's been declared as ukuthi akwazi ukubamba into i-fiduciary duty noma ukugadela omunye umuntu noma ukubuka i-position la sokuzothenjwa khona, gada futhi nakhona ukuthi uzokwazi ukungena ube part of ama trustees. So kuqala kuwena, wena msunguli we-trust la uzothi khona ake ngithathe abantu abaqotho, hayi ngokuqotho ngendlela abayiphethe ngayo kuphela, even ne-education noma nama-skills abasuke bebhekane nabo, bese ngithatha abantu abaziwe i-industry siyongena kuyona ukuthi bayokwenzani kahle kahle, and then ngizobe senginesure ephelele ukuthi cha, njengoba beka baba ama-trustees babe ingqondo nomlomo nezandla zale trust engiyibekile, ngiyazi ukuthi inzuzo abazoyenza but izoba yiningi, kodwa uma sebeyenzile bazokwenza sure ukuthi ingena kulama beneficiaries engiwabhalela kule trust yami.
Nomzansi Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu libe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.